to.
Somebody say pull up.
Oh yeah, I talk with him time once he was jikola. Peana, peana, peana.
We are.
Peana, yo.
Spin cycle energy. Nikona, dudu, dudu, toa, kutu, 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 dudu, dudu, toa, kutu, kutu, Nikona, dudu, dudu, toa, kutu, 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 toa, kutu, 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 toa, kutu, kutu,
Nikona, dudu, dudu,
toa, kutu, 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 dudu, dudu, toa, kutu, kutu, Nikona, dudu, dudu,
toa, kutu, 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 toa, kutu, kutu, kutu,
toa,
kutu, kutu, kutu,
zao, zao, ziki, zao, zao.
Ankia nani ni mamu ame.
Wow, wow, kusema kweli ni membao mbao. Pao, pao, kaa kuna die, hao, hao. Show kila, kila,
kila.
Na maringo mingi ndiyo sina, sina. Na nikijicheki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school ka inheritance. Unachocho bado na mashenani ghan. Unajua spelling ya anonymous.
Ati unapenda chifo na huno ni
Nikona.
Matako ni ndogo kama kisigino.
Toa kutu 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 toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu 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 toa kutu kutu kutu. Dada dada wani maliza.
Mati dada 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 wani maliza.
Kichwamba nimemea pembe. Bauru mujitepa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kiwete. Pum pum na ipepete. Slay queen na mtepe tepe. Wasenge tuwa lenge lenge. Suramba na toa teke. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu.
Dudu dudu
toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu.
We are Spin Cycle Energy.
Ati
Ati umebeba siya ya yote pasianda.
Ati
siya ya yote pasianda.
Kama amejaza nyuma
pasianda.
Mwambie
Ati umebeba siya ya yote pasianda. Siya ya yote pasianda.
Okay.
Siya ya yote pasianda.
Ati boys ulu nikispia kana janduru. Kadaindu kukaji frame idol. Zidaingulu kwenye swag ya kudaingulu. Kembubu nakatamu nakawai munju. Rada, dogisha kemba kunyi. Rada, jotumbosho salusi luzi. Rada boys hataribi kishuzi. Gumza gumza riz na kiudi. Sing sing niko in in. Painting feel free mpige pinji. Drip 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 see ni ma whiskey. Misi niki vibe niki hook fish. Bang bang eja pe wada deng deng. Nenda zile za Japan na ma yeng yeng. Oxtail cocktail ina extend. Top game dulu bang 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 bang.
Ati umebeba siya ya yote pasianda. Siya ya yote pasianda. Siya ya yote pasianda.
Kaiko fiti basi guza minyo. Ka imeshika basi wacha finyo. Movie za leo bwana ni manginyo. Form ya maodi na pia mayo. Wakila lisha makula ni wo. Bezi ni vela na ngem ni wrong. Adi mandugu wa kuje na pong.
Story cha nani?
Kuje na thong.
Story cha baba.
Cha mama.
Sia madem wanapenda kalungu.
Iyo story cha baba. Cha mama. Sia kuri wanapenda kalungu. Iyo story cha baba.
Na wapeleka na rada, na wapeleka na rieng. Kama au na rada mze ya beli sharieng. Hapa ni kusakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the knock it up.
If you get step, you na penda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Apunye toso na juwe weni sugu. Waudai weni ndugu. Wawukuja kwangu wakidai njugu. Security ni yati unadai rungu. Reni gani yata, nilithani yata. Jona rungu ata, mbolo flani yapa. Piga punye to akikaza kani dry yata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pina kichingri kani ngale yata.
Peleke na nini?
Ndanya hii masha.
Peleke na rieng, peleke na rieng. Kichiwa kama peleke na rieng. Zikinyanyun peleke na rieng. Mangoku wakipika basi peleke na rieng.
Niko rieng na vifuata ni
uwa.
Zimeshika na vifuata ni uwa.
Peleke na ring, peleke na ring.
ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwaki pika busi peleke na ring.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha niko direct ukikata kakota. Sai tunasele mashida ni kutoka.
Wati bambe
hey, mini takokota. Katambe, katambe zima nare
wacha katambe.
Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Waya haya
kwa niya zima nare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika
simu wacha kabambe.
Watrangi makata churabaki heru wenki na toto huko winki mteke wiki gizani pige miti titi titi
tiki tiki tiki
tipinji linki mitini kingi kingi zigi zigi miti mini piki 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 pongi cheki doki kashoti piga koti
chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndio nimejaza kama kori ameshika kutu siya naka fori fori shika tori tori chezia doli doli cheka msupa ana mabui bui
anapenda style zengine za magu. Gui, gui.
Unataka stingo flani za magu
gui, gui.
Kauna swara kuja eh. Area nina chui chui
Inauma lakini
Bizuzwe
Nasema damn digi digi meri team weekendi. Come hivi hivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi meri team weekendi. Come hivi hivi tuji kill vi deadly. Cheke sitharao chapa na nina tao.
Sitharao chapa na nina
tao. Sitharao chapa na nina tao.
Sitharao chapa na nina tao.
Bas bas choka mara maringo mi upenda chap.
Pulo.
We are what? Spin cycle entertainment.
Bas bas choka mara maringo mi upenda chap para darimo mi chapa chapa
na kanya garanjaga bila tapa.
Bila tapa.
Wa bila tapa
mission chapa chapa na nakanya gara mwaga bila tapa mission
anapenda kuziwasha kakuna kiroma penye kamebeba dhida kana nikoroka patangangaza sadaka tapeleka kwake sister sunday sare mapara mande kuni daradara kipara gizani kuni gwara gwara kanjwanga kuchapa kuchapa kuchapa
kuchapa kuchapa kuchapa kuchapa
bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na darimo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission we chapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission banana minayo bas tunabakana hapo nyuma nasidika mnafanana mana kila day bana unaitangaza
eh katangaze basi baby si upandana
banda banda si upandana katangaze basi baby si upandana banda banda si upandana
Mwari bala na zinyama ni kani kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidudu nikinyanya na poteza toko. Zikipundi zikinyana zipeleka soko. Mendo tapo machapo mbake tuwe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofta na piga koto. Sante
tukitoka kwa klabu tuna tunapanda na
minayo bas tunabaka na hapo nyuma na sidika mnafanda na mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upanda na banda banda si upanda na katangaze basi baby si upanda na banda banda si upanda
na game pia now you know you don't know you don't know now you know.
Una chochona miiba iza jumeni fisi bado zija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kaniviva lipa. Una chochona miiba iza jumeni fisi bado zija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kaniviva lipa. Diva lipa lima diva lima lipa
diva lipa lima
diva lipa lima
Pablo na madawa na kustoko na nguzu kikula dako kitu bako jilimpanda bako kamua kamua mina pendo kia nua maduri mauta umesunda kakiguta panua kayanda kadukunda kapanda kitanda na wanda venye junda kakanda hamdudu lai zimeshika zimekwata.
Una chocho na meiva iza jumeni fisi bado sija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kaniviva lipa. Una chocho na meiva iza jumeni fisi bado sija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kani diva lipa. Diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima
Motisida
na jisijali hata rangi mina kimba bado gari ni gari kwa dereva na jisijali hata rangi mina kimba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapa nga jote na chapa ni chapa nga jote na na nikichapa ni chapa nga jote na chapa ni chapa nga jote na
teki na nana ni nani otero teki da na dandia kambie pero kanikus nataka kambie shiro
na shiro ana ni shiro ana ma shiro
Digi dia wana Rozi kishikanga changa wana
Na jisijali ata rangi mina kimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jisijali ata rangi mina kimba Bado gari ni gari kwa dereva Nikichapa ni chapa nga jote na Chapa ni chapa nga jote na Na nikichapa Tena Chapa ni chapa nga jote na
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai Ako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda Figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda napenda Fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda napenda
Somebody say miupenda napenda
Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda
Pambulu, luku, washa kindukulu Pambulu, luku, washa kindukulu Pambulu, luku, pambulu, luku Pambulu, luku, washa kindukulu Kam tuki jani ni kupike mavipoko Pale Instagram kata chisha na kimboto Venyo na wate
We vini piga picha
Koko mangoto malokol Siko kwa mosho horosho Madiva zimebudi na nikuru Kulamba mururu fika ndono juu ya koto Vurugu kukaba kwa kila mauru
Kwanza venyu mejibeba nga miudai miudai miupenda napenda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda Figa fire ni
dangerous miudai miudai
miupenda napenda Fanya na feel kama
Bate after bate
Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda
Bate after bate Bate after bate Bate after bate After bate after bate
Naje mojo na jikuna kuna Tukulizwa nini nunasema atia kuna Twende pa
Isa pate 1, 2, 20
Bate after bate Bate after bate Bate after bate After bate after bate
Ati nyama nyama nyama
Nyama nyama nyama Ya pum pum Ya slay queen Leo niko fly card ingo ingo
Ati naburuka ka
Ingo ingo We can do this card ingo ingo Buruka
Chani ingo ingo Chokora mapipa unakiuna shakira Pigo kuni dakira kamote mashira Gokinya nandira unapokonda fira Sina saa majira mkisi
Niko na craving
Kwa kira
Ya kishari
Maria kanivajo Maria akiga kiwa shira Kauna penda za dogi leo nipunda kazia Kauna penda za mbogi leo malaya gasia
Party after party Yeah
Party after party
yeah. Party after party After party after party
Party after party ni kumosha we place yeah, yeah. After party tunamosha
Maze niko na craving
After party ni kumosha we place
Niko na craving
Mosha we place
Niko na craving Craving Ya kinini ya kijaba
Craving ya kijaba
Ati odiwatika Nagaro na madegene wa miti After miti
Miti Manjotiza kumwagi kazi mwagi kia paivi Sae tuko akete
Mwamiti miti miti
Kani mashadani azi wa shadarani mpele Kwa uko kamete
Ok
Demia kwa medeo skete Nina mchumba toka nyuma do nisione kute
Yeah, nikon
Bate after bate Bate after
Kenya
Bate after bate Bate
Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi sokoto
We sokota
yeah, 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 yeah. Fanya kama unacheza isokoto Binyuka binyuka basi sokoto yeah, yeah, yeah.
Binyuka binyuka
isokoto kipeta Maria ni kuonge mahela 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 Nipele kempera mpera Maria baby wantara mera mera mera
Nionyeshe makeke Ninataka hiyo dedet Popote ni kukamata Unimi bake mati Taka leo ujibambi Besonga ni kupakata
oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko oh, yeah. Binyuka binyuka basi so good. Fanya kama unacheza so good. Binyuka binyuka basi so good.
Everybody say uno.
Uno likite buka uwezi ku. Sai ruka ruka analinyenyekea. Chumbani kwenye shuka dinanitetea. Mzunguka wehuka rime mkolea. Laki makonde laki chaga. Wengine adi wanywe pombe ndo nalimwaga. Mela wima wima natokea Kongo. Sino lilegwa jima alimwagia kono.
Uno uno
uno o oh, o oh, o oh, o oh. Tina waokoa makahaba baba. Kuna walongo wa menos baba. Ili mtoa hechi baba.
Basi a e i o
uno everybody say uno. Asema uno everybody.
Tagisha ki
uno.
Uno za migando kama hautaki. Uno upinde kama unakanda chapasi. Uno sirizo mbusha hadi kwenye bati.
Want me tell them? Hey,
basi kata taratibu tibu. Usijepata ajari. Uno la chibu chibu. Nina mkondesha zali. Uno la AEC alinaga mifuba. Ukena DRC kuna varibuba. Popote wanarimwaga. Yani kinaga ubaga. We jaribu kuchunguzaga. Uno ndo linalegeza chaga. Uno dina waokoa makahaba baba. Kuna walongo wa meno saba baba. Ili mtoa hechi baba. Yani a e i o
uno. Everybody say uno. Asema uno. Everybody say uno.
Uno za mikando kama hautaki. Uno upine kama unakanda chapasi. Mauno masirizo mbusha hadi kwenye baki. Choro, 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 choro.
Big up John.
Choro, 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 time no time, mama gonna winnie winnie wanna wanna your love they do me one time. Oh my, I'ma get you home. Show me how you feeling this night. Mama say your love say now winnie winnie wanna wanna your love they do me this night. Yeah.
I need your
grace. Nah. You never regret. My love no get shit. No matter the case. With my music give me bass. My sweet sweet bass. So my love no get shit.
Mazet na kunyonga mineral water.
Your day.
Every night, every day. Every day, me
when what I'm not nipping a pombe.
Close to me, yeah, yeah. Got it, baby. When you wake up in the morning, man, I did
by your side for me. Make you fall for me.
Oh, yeah, yeah. Choro, 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 choro,
choro, choro, choro, choro, choro,
two seconds, everything done bust. The kind of love I get for you, nah, mad, I might too cost.
Mommy
say, he asked me what in I love for life. I said, what in no go touch us. Oh, every day, nigga, see my mama smile, that make me the bumpers.
Genevieve, they come down, Mika.
Call up, Mika. Call one me, call up, Mika. For your mother, mo fo, 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 mo fo. For your mother, mo fo, 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 mo fo. For your mother, mo fo, 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 mo fo. For your mother, mo fo, 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 mo fo.
for your mother, mo fo 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 mo fo.
I'm a guinea, I love you, mama, girl, you lolly.
50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh yeah, ooh yeah. See my baby, you give me what I love you till the night, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. 50 bottles for my baby, my lolly.
Touching.
Oh, oh yeah, one day. Go, 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 love you, go. Go, one DJ, go, love you, go. Go, 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 love you, go. Go, one DJ, go, love you, go. Go, go.
Me, I just they follow you, they follow you, they follow you like zombie.
It's a big tune. No.
The thing where you they shake with your back, you just they make me look like John D.
Give me,
oh yeah, give me more, oh yeah, give me more. Oliva twist.
It's a big show.
See that day where we get shy.
Netflix.
Hey, Kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Hey, Kaulunga.
Mana.
Bao mbili tatu mina funga.
Mana. Ai.
Makeki kawa tatu nikipula.
Mami nyonya. Nyonya.
Somebody say pull up.
Mana, mami, nyonya. Nyonya. Can you go show the mother?
ai Diana, kanga, banga, ai
Nyonya
GT, kissing, jing, big G ai Nyonya, 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 nyonya ai Nyonya
Are you ready?
Nyongi mina tasty, makali na magura za bobo Na wachanganya kila mina kashenki dogo Shanti bobo, shanti mtamu koko Chest bobo, ras de kitam kilolo Weni pate makene na nikichomo adikonyo Na roga nimebonda storytelling Johnny after mistari ndani adamu DNA
Beba!
Dokta ningori na waroga nikidandi ya chopa Manukato timba spoti na wapigia topa Check it, na fitangori daba sunda kwa kucha Na kapeleka mdogo na kajaba aluse
Kani gosho domo do, ai Dianga, kanga, banga, ai Nyonya, GT, kissing, jing, big D Ai, nyonya, 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 ai
Okay, see ya, one
Alkapongo, se orona beat
Ala, kwani we ninge usoki domo, ala Usha niletea tu mudomo, ala Nilikuteka kimangoto, nathani ni pjo Kumbe niliokota po Akili lia gwembe selipenda dudu Aka dry start siapatiwe mudu Aka nalia kutu siapatiwe munju
Sasa ex, chani yo Aki sauti ya kubwana adi unimaliza Ikiza Ibiza, mama mapiza Baridi ya freeza, suna majira Mapuka sasa
Beba!
Ingiza, Sigo flani, kwenye miujiza Suna penda, Johnny Kanisina
Aki Johnny Kanisina
Basi cheza na dudu
Basi cheza na dudu
Baby cheza na dudu Place imefika basi cheza na dudu
Kane vip Masa kukoli Masa sundeka
Are you ready?
Tunasundeka
Tuko tupa chokoni pa
Tunasundeka Tunasundeka Tunasundeka
Are you ready tonight? Somebody say Are you ready?
Are you ready?
Nikuje
Nikuje Tunasonde koteja kuna soke Situ charge kwanza nishalipa token Charge smartphone sina bindogo Kuna mango kona hapa mindyo jogo Niko na idea
We are spin cycle
Sira isi uli
ENT
Ia mapunyeto saka unazi
We are
Na mange isu wakon matabiki
Michael There's no regretting Tonight switch back to factory setting Na mindyo tak
We are Wheel Spin Cycle Entertainment
Wamenifuata mta, wanasoma menu Wamenipata njana dishi chakula zenyu Leo ndaisondeka na hapa ndio venue Chapati kali ya mini kicheza na ndengu Onyesha yombegu Misi kitabu, siyazi someka Siyazi chomeka Barbado naisondeka mpaka che
Ati, ati, wakkerido Ivo ndo wauni itanikiwa obido
Kona mcha
Alejandro
Fisi, 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 fisi,
fisi,
yeah.
Alejandro Fisi, 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 fisi Pima miti utajua ni amuloja Shot na kupea moja kaya Drogba Kinyama nyama itabidi umengoja Kuna line oja biga ata oda Uliota na kitu ina kaka nyoka Haina macho lakini ina kuona Ina... Inapenda joto saa ya mboka
Kepo wanadaya na nidai na hana ndaye etelipe uba Kwa DM wanakaza na nisend news Wane boobs na madhudha
Tunasundeka
Behind the scenes nime carry a lot Napiga matatu kwenye pa
Wabebe
Mbele mbele na wapita na force Sidigi nyuma niwe chumbi kama baby a lot Siku lido ni kusave ni waishamba na manga Waboda na nyandai sinojua luku ni bamba Kwa rap wa nipe grado vile nime wabamba Nike miuno and you know vile na wafanyanga
Tunapenda sana miki kina mambo ya kuni
Kama
ya
kujanda dia
Kulia kulia na sima kuya oge ya kujanda
Kuru kushukara kasha kuru kukungungu Bendi lako limeniko mika kutu Ilmenishika nina sema tumasutu Karibi ya chapter no nipige mamutu
Zungushia wendo zungushia Zungushia
wendo
zungushia
Zungushia wendo
zungushia
Nisa ilas na
Nadia
Spin cycle entertainment
Viki Banda
Kuru kushukara kasha kuru kukungungu Nimenishika nina sema tumasutu Karibi ya chapter no nipige mamutu Zungushia wendo, zungushia wendo Zungushia wendo, zungushia wendo Zungushia wendo, zungushia wendo Zungushia wendo, zungushia wendo Ntakenye na wendo, ntakenye raga Ntakenye na wendo, ntakenye raga Ntakenye na wendo, ntakenye raga
takanyereke takanye na wendo takanyereke
chibobo wa mudari wangu chibobo wangu mudari wangu
Kitumbichi
Entertainment. Oh Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. Your skin color and your hair is longer now. Nakuona pale hapo kando ya Champs Elysees ukitesa na kamini none of my business. And I see you in London, silicone on your bumper, shaking what your doctor gave ya on your worst behavior. Susanna Van Der,
iyo ngoma ni kali ama
Usana bane senje
ni kali ama mnasemaje
somebody loves you.
Bossy, bossy.
Say Godfather.
Man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Bang bang bang.
Querido, even though I only eat and it's you are omido.
Hey. I'm comfortable, I'm physically fit. I'm brown and sweet, just like one song like me. Better than a pussy, pretty with the upper body. Shut down in the city with my back, y'all pussy.
Aki anani.
It's a me. The back of them, my papa, them, my bun weed. Man, one wine behind me, me off a move, kind of dusty. I'm looking for a brother who got hella pound. 079, baby, I'm a hammer, did it up.
Bossy, bossy. Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's OG. Bossy, house on the coast. My money so long it doesn't know me. It's fucking my kids, bossy.
Katoto ka super kafiti nikitwa ka whiskey anadai ni kuriski. Anadai mamoshi tu nikidai tuende Arusha
ye ni moshi tu.
Anapenda bang. Well shave anapendangi bush. Hata George anajua zake waga makush. Kwanza mashash ndio stash wakisanifu kwa bash. Akisiude makona class.
Anapenda bangi.
Tumiangi napenda gang. Suno jo Mr. Kinoma na matiangi. Izi mambogi zishangu kamtiyani. Wamesa wendo sama bad.
Anapenda
Balde. Anapenda from ya huyu mande. Hey, I'm on them. Anajua girl, anajua.
Anapenda bang.
Ati, anapenda bang.
Anapenda bang. Anapenda bang.
Sama.
Kosi uradi nipate nimechill na kabinti. Form ni mingi hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki get tipsy. Na niki get done, I blow doll on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the hand. We started out slow nilikuwa jam levy. Ish too crazy.
Kama unasikia poa sema ati ni masoni magire.
Moja wawile zimenai na mataska mapile.
Zimenai
mara kwanza ya pile. Zimenai ni masoni mangire. Zimenai dem moja wawile. Zimenai na mataska mapile. Zimenai mara kwanza ya pile. Zimenai zimenai zangu zimenai.
Zimenai zimenai
zangu zimenai. Zimenai zimenai zangu zimenai. Zimenai zimenai zangu zimenai.
Take a beat, nipe micro, tasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufa.
Kipampa
juna teka mali kama Boko Haram. Naiki jipa basi nitawandalia karamu.
Mara
tata tunakuja chap chap. Tunakuja na gode teipaka tap tap. Ati
maze ni mini melewa manyindi omelewa.
Oh pasha nisahia lab.
Ni maso ni magire.
Zimenai dem moja wawile.
Zimenai
na mataska mapile.
Okay.
Zimenai mara kwanza ya pile. Zimenai ni maso ni magire. Zimenai dem moja wawile.
nice kama pile. Mara kwanza la zile nice.
Before the funk, everyone turn it off of Apple. Easy break, easy Thomas, bwana.
Manganda kupea bola kutoka unanipatana mafeki base na mogoka scripa babare tatujue kumedhoka sikesa saa base place yenye nimetogwa scary the one who only eat.
Somebody say ah, somebody say awo, somebody say pulo.
We are.
Nikiwa obido muta dendero likuwa na kati ya bibi ya onjivo. Wakerido ta ta
wakerido. Wakerido ta ta wakerido.
Asi niki bom bom niki kush kush.
Bende jina bom bom dani bitch. Siwezi waka kwanza bila gang. Na tukiwaka basi kende change. Jito nyanya na bado twazifunga. C420 na deli zimerunda. Mindo pedi na uzahadi runda. Zile konki matekeni ya punda.
Njonga njonga kona kona ntole. Apa chazea tona tona dole. Shika kongi ndo uchorea kwa vengole. Ita totondo akujie singudonye. Kana shada akujie njo kingoe. Niperungu wa kiachachishe na ndore. Masoti zako kwa bedi kwanzo kini pepeta. Nikurugia turi vile miro
Magic's anger on the beat.
Set design mkorina kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Ama lulu mina peda paka. Uku area lolo tailamba.
Ine kus kama saba mbora idole. Hatu bajuka sita na mandole. Makata shankati swako jale.
Mkorina wanauza kisha. Wapi Mokorino, nataka kishada yake.
Magic's anger on the beat.
Set design Mokorino kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Ama lulu mina peda paka. Uku area lolo tailamba.
Ine kus kama saba mbora idole. Hatu bajuka sita na mandole. Makata shankati swako jale.
Mokorino anauza kisha. Hama demu wasimame ama wainame.
Incharaz, kauna daro kunyuma anza mwanzo. Kauna osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka mdo yu akambo. Nimepiga nduru. Hapa kuna run moja minikazi ya ndugu. Hapa kuna juna haga nikulie kindugu. Mapunyetu ni fadhali usichikune ndugu. Kai uwezi pia unaza najisi makuku. Kaka usishuku, nanukia nduku. Tup, unaza zama ndani otero. Tup, nakutemia java mapero. Shuk, shuk, adi izo nyaru makero. Tani uo. Design Mokorino kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina peda paka. Uku area lolo tailamba.
Ine kus kama saba mora. Hatu majuka sita na mandole. Makata shankati swa kutia.
Okay then. Nikukutu na umsupo seni pay aye. Akuso kona na dani fike pay aye.
Digi digi.
Tuma shada na ku.
Digi 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 digi.
Hachikora so uche aye.
Digi digi madugo dhani wadi.
Digi digi, madogo
dhani, oye, digi digi, madogo dhani, wadida. Arufu kama shada, ziki nice,
wadida.
Digi digi, madogo dhani, wadida. Digi digi, madogo dhani, wadida. Digi digi, madogo dhani, wadida. Arufu kama shada, ziki nice, wadida.
Minda, ndani K-Tricks mi ndani
Zimeshika zimeria tukijani Midia inadigeto na mabiste babi Kudo stari heria tunepige gambi
Ikani ama shashamani
Give me your thing, can you know
Nani akona shashamani
Can you know we born it Mamore wako nakazbana
Usilete bush
Kingale ama shashamani Vijiti ama ni majani
Kitu safi
Na mamu nita moga range Mange usome tepo nita zama ndani
Shika mrembo mwambie
Napenda vile unavyodunda Ukitembea unafanya nikutake take Kweli mola kakubu
Watu wa Chelsea, kelele Chelsea
Kaskwa mkukate, sijui ka unakopi Yamini nani mitaani moni
Afadhali niangalie matako Ati Chelsea
Niko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi Na jinsi na voli kidi likidi Kana komba naifanya kana digidi digidi Uchikidi chikidi ya na digidi digidi Mashode mengine
Itata nini?
Itoto kiboko Kiboko Uyu toto kiboko Kiboko Yani kiboko
Ati sijamu wana kama
Yani kiboko Sijamu wana kama Yani kiboko Sijamu wana kama
Shepun palisi asanga Yari swaja ka
Wangu nini ati wangu wangu
Boy yangu taupeleka puta
Anja kukosa
Sinura miya mou My mama sita
Katoto nini ati katoto yani dhwiti
dhwiti Madhwiti dhwiti Kameja siya kati kati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani kati kati Madhwiti dhwiti Speedy miya misi fungi begi
Wait, Pepe Tong
Pepe Nama
Pepe 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 Pepe
Pepe Pepe Pepe
Pepe Pepe Pepe
Alafu tumekula shashamani
Ipepete ukichutama
Sikia
We are Beba, Spin Beba. Cycle Entertainment
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
love when me body cock up. And pan the ground when me body cock up. Him love when me body cock up.
Hey girl, touch the ground when you back up, back up. We love sit when you back up, back up. Wine and go down when you back up, back up. Back up, agile, back up, back up. Wine go down, don't tell me no. No false start when you get the dance go. Bend up, sing when you sit up. Keep it long low till me tell you something. Get
up, what me say? Everybody follow me, follow me, follow me.
Cause I just wanna let the noodle of African music. African music. Your man, African music. You're
my energy. I no just stand for no enemy. No respect for little me. Nothing with person ever see. I'm a nothing with person ever see. Forget it, I say fashi.
What me say? Listeners,
take a word by the agent. I take her to the person.
What me say?
I'm an answer, then yes sir. Then I'm here, then the answer, yes sir. Respect is reciprocal. Even though
somebody sing along, say what? Say.
We no want to search
to cheat on
anybody. We no the body body. I can't something. Go back a belly. I can't something.
Okay, 1, 2, and
what I be do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's nothing now for you. Show you fire, me catapult of you. Now if you say I don't be getting off of you.
Baby girl, I'll only shake up. Makende.
Anytime when you need to come to me, my shawty.
Baby girl, I'll only shake up. Makende.
My baby.
Baby, say you there for me. Come on, shika chali yako makende.
As I there for.
Na I see mommy.
Baby, say you there for me.
What chali yako na kaswende.
As I did for you.
Oh, my puñeto.
Yeah, wait till me die, nothing I can't do.
Makende.
Anytime when you need to come to me. My shawty, holy. Wait till me die, nothing
I can't do.
My baby. My shawty, oh, dick. My baby. What you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go for the go. Cause I like the way you back it up, the way you go down low. And there's a reason that we ain't know you are. Baby, you the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be your king, you be my real earnest. Shut up at the girl, damn, you are the flawless. Baby, say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me.
Okay, skip. 1, 2, 8.
Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge.
Tuko na nini?
Denge.
Nimeshika tu makoro na mambuso na tuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge.
Ati tuko na madenge
denge denge. Zimeshika tu makoro na mambuso na tuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge.
Koko chuma. Koinda.
Wamlambel.
Koinda. Ati hapa switch tuko drinks na mayes.
Can you dem will be na my ass?
Ha,
na my ass. Aki home na shikish.
Pablo, happy birthday.
Ha, na my ass. Ziki shika ni na drive na my ass.
Uko sawa?
Ha, na my ass.
Ama tuwa shengine.
The boy yeah. Ha, boy yeah. Anajua will be na my ass. Ha, na my ass. Wamlambe,
wamlonye,
wamlambe, wamlonye. Wanapenda chuma, maboy fiti wanapenda ngakulima. Dema kipita, wanaguruma. Akijipa wanapiga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha. Nashika jaba tudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Siza, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha.
Ati, wamlambez. Wamlambez.
Wamlonyez.
Wamlole. Diagara. Ati,
sini you.
Sini walewa
Yangara. You a gang, shagara, bagara. Drip, nakutoa kafara. Masilva, new hit, wamlambe. Masilva, new hit, wamnyonye. Ukianika na anua, wamlambe. Ukianika na anua, wamnyonye.
Wamnyonye.
Ukianika na anua, wamnyonye.
Wamlambe.
Wamnyonye.
Wamlambe.
Wamnyonye.
Wamnyonye.
Ise uzembe na lazima iwaweze kabili ka complain na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ah, ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za guy.
Somebody say pulo.
We are.
Yeah.
Spin Cycle Entertainment.
Say it again. Ise uzembe na lazima iwaweze kabili ka complain na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ah, ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za guy, guy.
Wanabebwa na uba kando maskuta. Ile mbako ya makaji mindo kaskuka. Kauka spe, ikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeze zigo ni banju mandomi ukuta. Winga pangu itabidi umeikumuta. Makejani weekend lazima utoe form. Na mamlena wakilandi sisi tuwa bombo.
Bombo.
Ise uzembe ma iwaweze kabibu ka complain na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ah, ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za guy,
guy, guy, guy, guy, guy.
Rauka juka steam za kachacha. Ni kuperi baka kama gira kifao. Upa upa eh, makama ali. Upa upa eh, makama ali.
Hama demu wa simame ama wainame.
We are Spin Cycle Entertainment.
K-Trix.
Magic finger on the beat.
Lani siku na nide ya kutwekwa. Badala tu unasema tu jau. Nasifude mwana najua kutwekwa. Akitwek boy shell ana mau. Rauka juka steam za kachacha. Nikuperi baka kama gira kifao. Upa upa eh, makama ali. Upa upa eh, makama ali. Au mademu wa simame ama wainame.
Ah, we, we.
Au mangeu so simame ama wainame.
Ah, we, we.
Na basi wainame. Basi wainame. Basi wainame. Basi wainame.
Msanduko ni kimbito sikingale. Masiva na jitambu waka ordinare. Kiumba ngama kushota mamboko. Naka ngoko naka sesa kama koko. Ndiaje ndiaje ni chambe wa makale. Suna juwa minataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale. Jake mbena anawasha tukingale. Na daibong e-form nisha sare.
Lani siku na nide ya kutwek. Badala tu unasema tu jau. Nasifude mwana najua kutwek. Akitwek boy shell ana mau. Rauka juka steam za kachacha. Nikuperi baka kama gira kifao. Upa upa eh,
makama ali.
Upa upa
eh, makama ali.
Hama demu wa simame ama wainame.
Ah, we, we.
Au mange uso simame ama wainame.
Ah, we, we, wainame.
Na basi wainame.
Kama unapenda Yesu sema
Saitani awe chena life yangu gaze. Nishajua gondo faze. Kila mtu mbita baze. Jesu ne mwadhani. Ne mwadhani.
Si Jesu ne mwadhani. Ne mwadhani. Ne mwadhani. Bila ye life ni
Fogadari. 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 Fogadari.
We kama unampenda Yesu sema pulo. Kama best yako hakusema pull up ni Illuminati.
Saitani awe chena life yangu gaze. Nishajua gondo faze. Kila mtu mbita baze. Jesu ne mwadhani.
Amen.
Ne mwadhani.
Amen.
Just so them want done.
Them want done. Them want done.
Amen.
Be like yeah, life ni.
Spin Cycle Entertainment.